kwanza kise kee wa periu tupenda the great leniga mina shine twabu kona hawa nako na top top majuka kisa na kwanda sana bona mtachoka they say I'll add some more la wama simpigo let me go muna damu kamili lazima pote mwapigo nipo nilipo nilipo ndipo nilipyo utajuta kama kileta za ovyo mbele ya karao unaleta dharao usahau kuwa mamba ondo kwao yeah yeah wala kind of dim talitambua yeah okay 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 Semna wanoko wa shamba majuha unatamani kunipiga vipanga nifilie mbali nikufema askara ila odinga ama Uhuru Kenyatta sikupigi mimi mkono wa serikali ila kija kibaya mtu wangu nikopoa uso wa dui na fly so high stisho wa dui zi fly so high mitaani hampati yangu haikeni kapa angani tuwekia kipaji toka kwa manani aslani wezi kwa kapu kwa mbife pinkies ya kee kwa periru the crabs yeah okay 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 na maulana ngangana tuki soldier soldier na maisha pigania tumbo langu gani na waja bora pata oh mpina pata moja mimi na pina hama fala na wazima chesa kadro kwa mabao na wadunga huku wengine wanaduna tamkichuna mbona kwangu mambo wawa mina mshukuru mola uraka na mimena kanijalia mbunda makali kama vile John Cena daily the winner I have been hasini sana kimsiki kama huamini mulisi again more Wana T, Daz na OZ Ama susumila wapi niliko tokea Watakuelezea It's my town, let me shine Yeah, okay, okay, okay studio gani wana team wenyewe wana sema touch za miba baba wewe